Palamenti isiza kitese kiwaliriza gavumenti okutunulira ekirwadde kya Nalubiri, Sickle Cell, ngezimu ku ndwadde zeetaaga okussaako omulaka era wasigwewo ensimbi ez'okuvujjirira obujjanjabi bwakyo. Ekiteeso kino kireeteddwa omubaka wa Bugiri Asumani Basaalirwa, ategeeza nti ekirwadde kya Nalubiri kizibu kinene eri eggwanga kubanga kitta abantu bali wakati w'akakaaga n'akenda abali wansi w'emyaka etaano buli mwaka. Basaalirwa agamba nti amaka bwe gabaamu Nalubiri ensaasaanya yeeyongera eri omulwadde n'ab'omumaka bennyini ne bazitowererwa, bakyetaaga gavumenti ebeeko kyekola. Ono awagiddwa ababaka ab'enjawulo okubadde omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Mubende Hope Granian Nakazibwe, kw'ossa omubaka wa munisipaali ya Koboko Charles Ayume, abasabye gavumenti etandike tekinologiya aliko mu kujjanjaba n'okutangira Nalubiri. Ati ye nampala wa gavumenti mu Palamenti Dennis Thompson Obua ategeezezza nti gavumenti eriko empenda zeetemye okwanganga Nalubiri ono, omuli okussaawo okukebera eri buli ayagadde mu malwaliro gaayo, okussa obujjanjabi bwa Nalubiri mu nteekateeka za minisitule y'ebyobulamu eza bulijjo, kw'ossa okukunga obuwagizi n'obuvujjirizi okuva mu bannamikago. Oluvannyuma lwa Palamenti okuyisa ekiteeso kino, Sipiika Anita Among alagidde gavumenti n'abalala bekikwatako okussa mu nkola ebiyisiddwa ababaka. Twogeddeko n'omubaka Basaalirwa.
Kituufu oyinza okugamba nti mu Uganda mulimu endwadde nnyingi era zikosa bana Uganda mu ngeri ey'enjawulo, naye bwe kituuka ku bulwadde bwa Nalubiri obaolyawo buyina engeri gye bukosaamu abantu, naye nga kitufaayo nnyo bw'ogenda mu ggwanga n'otandika kutambula n'obuuza omwana alwala obulwadde bwa Nalubiri ne bamugamba nti ddogo, abaami bali mu kuba bakyala baabwe bamugamba nti waleeta eddogo waka, ffe mu kika kyaffe situzaala baana bwe batyo, n'olaba nga waliwo obwetaavu obw'enjawulo gavumenti okutunuulira obulwadde buno obwa Nalubiri mu ngeri ey'enjawulo. Kati bwe tutateekawo maanyi ga njawulo tugenda kufuna obuzibu obw'amaanyi. So awo we nalabira obwetaavu nga Palamenti tubeeko n'eddoboozi ery'enjawulo lye tuvaayo nalyo.